Takuwa etugu ukiwa halimu, siniwe ali ukiwa amina. Kama mapenzi maji ntachimba visima, nisikukose nikaumia. Takuwa motuti ukiwa mbali nami, nomba milele ubaki na mimi hani. Ukiwa gauri takuwa sherukani, zina nitesa nisia. Tusiachane baby oh, mageta mengone tuyafungue. Usionekane mpenzio, kufiche ndani wasikuchukue. Mnitazame mwenzio oh, na ayo macho ya nuru rangi. Nzuri wako video, mimi niseme nini tena. Yu, nakupenda yu.
Everything in my life, switch your lighter in my life. Yeah, yeah. Baby, everything in my life. Because of you, this heavy in my life. You're my everything in my life. Hakuna we bila me in my life. Because of you, this heavy in my life. Sina wa sita wa saba, nimempa moja namba. Pezi limenibamba, amenibamba tumebambana. Ninege wakanfunga gikamba, usiku narudi kwa banda. Sio kwa yake misamba, sipigiwi na cheza tu. Tusiachane baby, mageta mbinguni tuyafungue. Usionekane mpenzio, kufiche ndani wasikuchukue. Nitazame mwenzio oh, na yo macho ya nuru wine. Uzuri wako video oh, mimi niseme nini tena.
Yu, nakupenda yu.
Mix killer.